Kachika kavunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga aka Uganda Communications Commission UCC kalagidde amayengo ga internet y'olukale gaggibweko wakati mu keeterekerera ak'okulonda kwa bonna okw'olwokuna lwa ssabbiiti eno. Nyombi Tembo, ssenkulu wa Uganda Communications Commission, annyonnyodde nti olw'okakasa nti eggwanga libeera tebenkevu kw'osukkuuma emirembe kyetaagisa amayengo ga internet okuggibwako. Kino kikoleddwa wakati mu kulungamizibwa ebitongole akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okwerinda mu ggwanga. Mukwayamu ne bannamawulire ku kitebe kya UCC Bugoloobi, Nyombi Tembo era ategeeza nti waliwo ebiyimiriziddwa ebirala omuli okutunda simu kaadi kw'ossa n'ensonga endala ezifaananako bwe zityo.